studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe dibe o do sasa kiki modon Ousmane Dicko halan ton kabaruji gondi do di yewde maison de la presse ilabamako ona taton sikitabe wadde wara hore yontere jabbe nde fewde e be kufinaji bulobule chaddin ko be taton nanganobe goto heddi ke barme mudun nendo ministre wi wadan hono horde no dum latori wayde nde nak ana hebude dole le region Tumbutu yoga mbi yo jaje fi region o sabi dum wadi se habiti me mbawa hubude nokkuje de fu battutuli kekeng segu do satere dina nonno gongidaade gadi e do nde do satere dina fa warde no dum haberte e le region o torraleedi ana heddi le malifa hande nenno batu fuddi beta hande bamako do fa kadal wede e do non mon fu ha do mon fu haani daraade fa tiida laaji di kebana kuncoro yodi kabaruji gonde men jogani on bismillah mawdon e do studio tamali ona heedaade e taton sikita be wadde wara hore fewde e be kufinaji bulabula jeyabe leedi chadbe heedi soppundu fulnange e sahal mali be do taton nanganobe gote mabbe ka heddi ke barma mudum li kasu nanno minusma andini o do kabaru asawerande wiidu horannu dum latori kedadan Umar Waygalo fafam beedo
minisma fuddi do yon honjogol fa pam hono dido bonandaji ngadiri hebe ngadi dido bonandaji ngadi nokku noddirted agel hok les réseaux kidal le collectivité yimbe tato nanga be goto heddikile hen les sapo e jena lewru mehndu tiagal eruji seeda ko beedo yimbe le nanga ko wakkat jona be collectivité be jokkititu do yon horgol mabbe ngol so be tiliki dun du beedo yimbe dido so tama wala fu ko jibibe le hen be joppitan do be mirfintinan do le ngegnaaji mudu en kanko neddo goto keddido le hen o tew makko wartirama to gawoto tiagal ko yimbe le minisma be kanye suudu ministre humnidu kabar seri le leedi meden di kalde ko hollitam wiyede tew o do neddo tottama sartobe wonbe to gawotobe le o do bonanda soldat sen tiadi en joyon keddikili hen tatondu barmi le hen fa nawi le dido bonandaaji ngadaade fewde e yimbe le minisma micete do wiide walde no dirtede ansar din wondunde alkaida de hollitiwde kanyu waddi do bonandaaji
tagal masibaji pewtunaade municipalité yo larme mali wartani cakite yontere nde le région Tumbutu yo dun d'accord de soldatien renobe gollude France do lawol gundam yaade Tumbutu dum wartani nenno goto heddi ken neyandu barmi nenno dido be ka anam nawni fa sanne honjoto be yoga mbi Tumbutu yo no walore ni tin hono denaagu mudun sabede kanyun tan ana huube chapande nay e le temdere leedi ndi fu yo dun tinni hono golle habetibe faanda denaagu kanko Ousmane Kor no wi golle kawral de erangal an haani yawnede ko yaawi denno o haaldi du e Maman Almaymun kedo dan ko Mamadou Sama Seku faccitanen
gure kewde gon du nawi di denno edu holla wiide le sahal o be do bondereba iwrata do dum be ciudata kabodde mabbe fadde mabbe wadde bonandaji nebe bildige di dum do be ngartata dum wadi mangal pade men gonbe Tumbutu gundam e doza be womde hunchande hore bondereba e bandiji gonbe tonbe kabaru denaagu di do nokkujan tidi fasanne gilla do wodi bandiji di ana kumpita kabaru mobilaji dogoji do lawi di den dum woni nebe landinta bonandaji mabbe di golleji talkundu ana wondi gollede fay boyata dum daka gongol fuddan kabotobe kanbe dakede be ana kaja ngure dum waddante be bandiya ko bangi goddo dum yimbe le satimbe dina be yo waybe golleji talkurundu kambe dum e be gondi e gollude no dum wasata hebudu law
kala ko jiddo famande fode fa e do be mala Facebook na Twitter do studio tamani hore be dina tilike batu balde didi kikide kenge seguto do satere dina e le cakide batu o be darni hono gonginaade jeddi e le dendu be dande andal e famu fa heba no satere dina na habire le leedi meden di ana nenno Mamadou Haydara gonde e wadde hore be dina region o seguto haldi a Adama Ahmadou Haydara kedden ko Umar Waygalo faccitani en
yayi a peu près cette recommandation
dati jeddi min jaltini le hen datul arande wongol fa balal wayliti en no dudde den gori nyaloma handen o dido berde min pammine jama dati di hani nangude fa yimbe cuddirtobe suddamaare dina be kabe tata berde kawrital wada hitande fur do dina nay berde mbajitobe be njida wakkati fur joy berde yimbe le humini be kabaru dina be tawe wakkati fu be njida be kaltide no kabaru jiddi gori jeego berde wakkati fu be njotidno kabaru dina wordi jaddo berde be pammina hono nokkuli amen gondi le cercle ngay di kanye le réseaux segu o fu no dido golleji ngori min pammina alsilama en gombe le mali fu hollitinde wi debbe alsilama ko yo jam e dede
la religion musulman c'est la paix
batu waɗi dow sariyaji tati kaɓantoɗi hono sariya neɗɗo hakku fewde e torra e fewde eɓe torra hewti beete hannde ɗo Bamako ɗo. O batu balɗe ɗiɗi yo wadde aduna daranide ndenago humani ɗum. Humaniɓe dabare ɗi sariyaji mbi yo fa ndenago ndenno fa ndena wartana hono golloɓe sariya heɓeno jogore. Nono kanko Clément ñalet sosi wule horejo hono darani kabaru sariyaji li Afrique ɗo wonko haaldi e kanko Mouhamadou Touré keɗoɗanna Mumini Sendebu.
C'est important.
Nafa mawɗo woni e renude golloɓe ɓe faɓe gollira no wuuɗi. Ko wonani haybooɓe hakkeji yimɓele ɓe eɗen kani hollitinde ɓe haybude yimɓe ɓe yo hakkeji mu'e kañe fati golloɓe golleji denagu ɓe kula balle fa golloɓe dow majje gaɗa golle mu'e le jam e de'ere. Yalla ɓe darano no démocraci hani yirwinde le leydi ndi. Ko wonani yimɓe torraɓe ɓe torraji ɗi gaɗa yeeso mum ɓe ɓen kani andude ɗum yo kabaru denagu maɓɓe saabe mum ɓen kana hulde e hokkude kabaruji ko ɓen jogi. Dewte ɗe ana e juuɗe société civile. So ɓen dokki hakkilleji mum dow majje ɗe neldete golloɓe laamu so ɗe heɓa yaade yeeso assemblée nationale.
Ministre Sare e hakkeji tomantara annene le batu o dahon dabare ɓamanade suudu kasu Bamako ɗo fa kasunkoɓe ɓuyto. Kanko madame Sanogo Aminata Malle wi jukkaɓe hono ɗum kasunkoɓe temeɗe joyomɓe ka hono cakete ɗe cuuɗi kasu keddiɗi ɗi ventilateur ngaji temeɗe ɗiɗi e capanɗe joyito gaɗata e cuuɗi kasu ɗi nonno wattu nde ɓe kasunkoɓe uddete e nde uddetete fuudu waltitte. Hono ɓuytugol kutteji waltugol wakkati ana e ko ɓeydanta keɓandema o Sicily wonno hono mo World Vision mijoto e dow muɗum le balɗe ɗiɗi. Nenno humaniɓe ɗum ana gondi e haalude dow projet keɓal ley ndema. Hono juɓɓinowo golle World Vision maɗi ɗo wi kana yimɓe anda kutteji hono hoɗigodi e ley waltugol wakkati kañum e dabareji kanɗi ɓamede. José Sogoba haaldi e Mariam Mayga keɗɗana Oumar Waygalo.
Vous savez le changement climatique c'est
oɗon andi kutteji tongiɗi dow no wattu wondi e waylitirade iɗum wadda yorkoji kewɗi le nokku o fa yettoyo kammuji gaɗoyji massibuji le nokku o. No wattu wondi e waylitirade no iɗum wadda torraji ɗi fewde e yimɓele gomɓe le nokku o saabi en fuu ene andi hono kammuji ɗi mbowi toɓirde arani no ɗum waylitiki wakkati joni o. Kammuji ɗiɗi jahata iɗi ɓuyto le nokku o. Iɗum wadda torraji goɗɗi ɗi fewde e yimɓele ndemoɓe gomɓe le nokku o saabi de demal ngal ko heɓete arande ko ɗum ɓuytiki. Woni fana ngal ɗo kawrital famin pammini yimɓele ɓe no wattu wondi e waylitirade fa pamano ɗiɗo golleji gondi. Ɗum waɗi somiɗen gaɗa yeruɗeɗo kawrite le kereduji ɗi fa yimɓe pamano wattu wondi e waylitirade
affaire face à ces changements climatiques là.
Fa jango batu aduna arana dow golle neɗɗako heddoto e wonde Istanbul le leydi Turki. O batu Istanbul kawrin ɗo hono kanankoɓe leyɗe hooreɓe baaɗe neɗɗako yimɓe ɓe torra hewti kañum e golloɓe ɓe ngala e biyagal laamu yo onu darani ɗum. O batu fa batu hono battudiral hakkillaji fa no golle neɗɗako heɓira jogola tentiliɗo mo heeraki ɗum. Ndenno kananke leydi meɗen Ibrahim Bocar Keita ana e ley batu o. Batu fuɗɗi beeta hannde dow torra tongika e dow leydi. Nanto oɗo batu mo ho conseil des collectivités darani le balɗe ɗiɗi fa batu keɓal faamu dow ɗo mono fu hani darade fa faabo no torraji banga leydi ɗi teedirte. Nanno kanko Thi Bagayogo secrétaire général ho conseil des collectivités wonko haaldi Assetou Kanté keɗɗana Ousmane Yali Bouli.
La question du foncier
kabaru leydi ana sullini yimɓe mali fo hannde tiɗallaji mo an heewi fa sanne maire en kani haybude leydi sa daari ɓe gontiɗalla mum. Ɗum waɗi hannde min gaɗi ngal kawrital fa yimɓe kanɓe daranade ɗum woni gouvernement o maire en ɓe baale haala nane en nde kañe daraniɓe leydi fuu joddo kalda tiɗallaji gonɗi hen daara ko wawi waɗede fa yimɓe jalta leydi tiɗallaji kabaruji kewɗi wonde yimɓe pamaɗi ɗum saabe ɗi tiɗallaji yogaji nokku goto a tawan yimɓe kewɓe jeeyi ɗum sa daari a tawan kamɓe daraniɓe ɓe ɓe woni gollata no hanniri. Ɗum waɗi sababu mum yimɓe pama wona keɓaɗo fuu wawi sottude leydi won daraniɓe ɗum sine yimɓe paame ɗum tan tampata fa yimɓe jalta leydi tiɗallaji ɗum woni ko darete saabe ɗum sullina leydi ndi fuu
préoccupation nationale je dirais.
Union européenne et Royaume Uni goni faabo toɓe studio tamani.
Sen garti e kabaruji région ngaji meɗen ɗi hono hollugol awdiji remaɓe hewɓe fa pamana hono nafa majji ɓurde hono jogade ɗi ana wonda to Kuthiala to. Yo ɗum batu hollugol awdi mbayeri cuɓadi ko ɓadoto hono remoɓe capanɗe taton fuɗɗi beeta e hannde ikrisat e baale remoɓe kumani oɗo batu balɗe ɗiɗi. Hono worɓe nayo jogiɓe kaɓorɗe cakkitigol mobel jahanoge luuma ƴiwgel du doykire nokkuɗo hakkude muɗum e gundam yo kiloji capanɗe nayyi nan o wonɓe maggel ɓe ko tetama ko jogi fuu kalisi mabɓe téléphone ji fa kala ko horti fuu foyama ndennon fay goto ka noon masin binaka ko ɓuri rewɓe capanɗe nayo les cercleji joyi tumbutu kawri e batu downo rewɓe paborto e ley hakkilantako kabaru dabare DDR o batu wallam ɓe rewɓe famade hono dabare heere hennade ley ndenagu lendude kaɓorɗe fawarde e nattinede ley yimɓe hono murtunoɓe hiɓɓe ɓe yo ɗi kabaru joni ɗimen jogani o hande kedde heɗade yewtere meɗen ana yesso yo ji janggo